Mwabwishimbwe aravuga ati plus ubaho neza plus utarwara tugo rero rama irungu kapeti kindi na mituweli yarakize bagi ngo bagiye guha age sans banki
les
agis yari yanditse ngo age sans va gestionnaire les agis yari yanditse
ngo yati cumbitse mu gatata ngo niho cumbitse ngo ariko nishyo mituweli kimisagara ngo umusaza ubishinzwe ngadera uwinyuma ese nzasubizwa nande ibihumbi bitatu byanjye
namute mugerize
uri umugere
ukwise umugere ngo wigaze inga nikwita migere
yanze kumuha mituweli ariko ntabwo yabisobanuye ntuzi yanze kumuha mituweli uriya wo kukimisagara byagenze bite
niba uko nyine yabisobanuye bikabyoroshye nane we hejuru ubutumwa ati turasaba ngo kwa muganga bajye banoza serivisi kuko umuntu aba yatanze aye ati kandi yabona yamuvunye ubwo rero gitansi nayo niyigweho
uyu muntu igicumbi aravuze ngo ngo mwaramutse nashyira itegeko rihana utayitanze ariko bashyiho niri hano uzatwima imiti nta mpamvu ngo nta mpamvu yo kubura imiti ngo twaratanze amafaranga ngo keretse niba akora ibindi ngo nibayibura ngo tukayigura ngo ahandi tujye tuzana resi badusubize amafaranga tuzaba twaguze ngo ahandi ngo bityo tuzazigura ku bwinshi ariko si byo ngo buri imiti nkajya kuyigura hanze mbazane resi
noneho bagusubize kashe
none mba narishyuye mituweli kugira ngo nivuze siyo twaba se k'umuntu ntabwo yishyura ngo yisuzumishe
kugira ngo wivuze na za transferi ziboneke
nta mibare baheraho bagena ngo igiciro cya mituweli niko yibaza ese ngo nta mibare baheraho bagena igiciro cya mituweli ati ibyiciro ntacyo bimaze ati guverinoma ishaka gukwepa inshingano
ngo nibo abaturage b'igihugu bose bangana ntibarebe uburyo bahuza ubwisungane bwose mu kwivuza ikindi kandi ngo ibihumbi bitatu kuri buri muturage siko yapfa kuyabona nibagerageze barebe bongere basubiremo basubiremo inyigo ngo basubiremo inyigo kuko hari abaturage kubona ibihumbi bitatu afite umuryango munini bimugora
uwo muri kisite yavuze ko bivuriza ku gitega gusa hano noneho uwo muri hahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda aravuga ngo ntabwo ngo bagenda ku byiciro buri munyeshuri atanga ibihumbi bitandatu magana atanu ngo ikindi ntabwo ngo bajye ku mavuriro bajya ku bitaro bikuru gusa urashaka kujya kuri santire do sante ngo bakuvure
isimayire karongi nayo yari
mituweli ya kaminuza yahora hahoze kaminuza y'ubutare
isimayire karongi yari
akavuyo
uri karongi yohereje ubutumwa agira ati ariko ngo ntihagire n'umuganga utubwira niba ngo bagira imiti cyangwa niba ari ugusuzuma gusa ngo dore ibintu nabonye ati nagiye kwivuza ku bitaro bya kibuye mfite mituweli imiti yose ngo banyohereje muri farumasi ndetse ngo n'abandi nabonaga ari bo babohereza ati bukeye ndwara ndikirinda njya kuri hopitali yaho indwara ari yayindi imiti yose barayimpa ndetse niyo nabuze muri farumasi z'i Karongi barayimpa ngo biterwa n'iki ngo muri hopitali zo mu mujyi be gutanga imiti mu cyaro ho ikahaba ati batubwire niba mituweli ari iyo kwisuzumisha niko yavugaga ati mituweli niba ari iyo kwisuzumisha
abo bose n'abatanga ubuhamya
ati ibyo bazakosora byo bazahere mu gushyira imiti mu mavuriro
arya tuzi hano ahantu haba hagenewe kwisuzumisha gusa bakuramo indwara ngo bati ngaho ugende
ukagenda ukajya kwirwara
ukajya gushaka
hano biravuga ati mva ati nkiga twajyaga kwivuza twese bakaduha ibinini bimwe waba urwaye inzoka cyangwa umutwe w'igifu ati twese mwatanaga ibinini bimwe
ngo nibabanze bakosore uburyo bwa transferi narwaje umukecuru wanjye ku bitaro bya Nyagatare abaganga batinda kumuha transferi bayiduhaye tugeze mu nzira muri ambulance
arapfa ubundi mituweli nziza mbona nibura hubahirizwa 80% ku bayikenera ati kwakirwa nabi guhabwa imiti mike kutubahiriza amategeko kabone n'iyo ryaba ryanditse mu biganza by'uwatabajwe none se mw'abantu mwe umuntu utaguhaye umuti w'igihumbi harya ngo uwo ngego ngewe sinzi
none ngo ariko ngo niyihe nyungu umuganga afite mu kwimana imiti ngo cyangwa kwa kuvura umuntu w'ahandi ngo ni umubare w'abarwayi benshi se ngo wapi ziyandi gahunda za leta n'amabwiriza y'ubukuru gutese
n'amabwiriza atanditse
ngo se nabinagwaho kuri bwa minisante ko ari mirimo binagwaho
ariko hari n'abamwungirije
abamwungirije ariko ntabwo ari bakuru kuri we nyine barungirije nyine ubundi ati bwira uwo muntu ko umuntu ufite mituweli y'ubutare yemerewe kwivuriza mu bitaro byose bikuru ariko sante do sante ntabwo zamwakira
uyu nguyu ati ntitwirengagize abakoresha mituweli ngo ntibitabwaho ati nagiye ndwaye emoroyide bampa verimogisi ati byasabye kujya muri prive ati bavaneho iryo vangura ry'imibereho
uyu aravuga ati ikibazo nyamukuru gihari ni amadeni leta ntiyishyura mituweli bituma kumavu ee leta nago yishuri babandi babandi barafuza ngo tuzabishurira leta nago ibishurira ngo bityo
abahe
babakene
ebo mishishuri kamere njya kabere
niko ari kuvuga ngo
ministante nago ibishurira
leta ntishuri mituweli bituma kumavura abaturage badahabwa service nziza ikindi gihari ni ukubeshya ikarita ya mituweli ngo ikora mu gihugu hose ibi ni ikinyoma ngo ikindi ngo ni bureaucracy ngusanga ngo abaturage bageze gute usanga abaturage batonze imirongo miremire biyandikisha ku bigo nderabuzima muri serivisi za mituweli ibi ntibyagakwiye agusaba ngo ntakora nabanga bagira
bya bikabije
ubundi sikora nabanga ko tuzi ku Rwanda ngo ruri nturi mu myanya myiza ra mu myanya myiza mu bihugu bikoresha ikora nabanga
ko nuko badakoresha ikora nabanga ni impamvu kwa kwezi kuzamo
kuri kwezi ariko ubushize niba wibuka tubaza uriya hariya ku bitaro bya polisi kakiru ra umudamu twasanze twaganiriye yatubwiye ko impamvu no kugira ngo umuntu atazajya ategereza ngo avuge ati nzatanga mitiweli ruko narwaye kugira ngo ajye arindira nabona yarwaye ahitaza ahita yishyura bitatu abone kujya kwivuza
ariko icyo ngicyo ntabwo afata umuntu warwaye ngo ngutegereza ngo ubwo ngo nuko wabonye urwaye yarwaye agiye gupfira
nyine urabona umwaka wa mitiweli uziko urangira mu kwezi kwa gatandatu kwa buri mwaka ubu iyo turimo kuvuga 2013 mu kwezi kwa gatandatu zabirangiye burya biba bisaba ko ubikontrola nawe ukigenzura ukamenya uti ku itariki ya mbere kwezi kwa karindwi ngomba kuba natanze amafaranga y'ubwisungane
ibyo birumvikana Lilian ariko se nkuriya bavuze bakuyemo inda yarasigaje iminsi itatu mu kwezi kurangire yahagera ati hoshi ugusa guye ahunga byagenda
yagonga uyu ngati hari imiti igurwa ngikagivurishwa abakozi bivuriro gusa kubera kwihenda
maze hari umukozi bivuriro ambwiye ko nawe batamuvura akora
ngo kubera iki zeyi
yange ati aha ati hariya cyane ni hatari telefone allo flash fm mwamutse
yaramusanze
turabumva
ewe yemana gukagura
yego
aramudamu ufite ufite ikibazo ejo kuko byaratubabaje
byagenze bite
ni umudamu umugabo yamutaye mu nzu ngo amusigira abana babiri atwite n'inda hafi y'amezi arindwa na n'inda iza gukorogana kandi nta mituweli yari afite bisaba ko ajya kwa muganga
turakumva
noneho ageze kwa muganga na gasante dusante kano kwa muganga amutera utwatsi twebwe turavuga tuti nta kintu twamumarira nta mituweli reka tuguhe amafaranga ujye guca mu cyumba ngo tumuhe amafaranga ajya guca mu cyumba ku kimisagara kwa Mazimpaka
yego
noneho agezeyo basanga ngo umwana mu nda yari itambitse ngo nta bundi bushobozi bundi twarete ubwo umuntu ari mu rugo ariko urumva ibi bibazo birebese
ariko uwo muntu ni mu mutabarize mukomeze mu mutabarize mu bushake bufasha
ejo turamutabariza ejo turabigenza dute
hari ibibazo bibanze
inzego z'ibanze niba yari aho ngaho
mbese inzego z'ibanze se ukabyara we kujya kubwira umuntu wibereye mu kazi
kereurabona
abakuru imidugudu nta kintu
ushinzwe ubuzima se hari aho ngaho umuntu uza babandi bita ngo ni ba Mariana abajyanama b'ubuzima ntago aho ngaho hari se
arahari ariko kumujyana kwa muganga nta mituweli ugasanga nabyo ni ibibazo birebire
uyu mushoboka umuntu yarinda yitaba imana
ugasanga rero ni ikibazo kirekire niba umuntu nta mituweli afite atazavurwa ugasanga rero uwo muntu aramutaye mu nzu aragenda fone ayikuyeho ari mu nzu y'inkodesha neza ubwo ngubwo kumva atari ibibazo kuko birebire
nuko nyine nakunze ya nibyo bindi uri kuvuga Lilian gute inda irinda ijya kugera amezi arindwi umuntu adafite mituweli
adafite mituweli kandi
umuntu ngo muri ayo mezi abiri bizagenda
bite ni ukuvuga ngo yagombye gutanga mituweli ni yewe hari akisama kugira ngo witeganye naho yifuza kujya kuyitanga amezi icyenda ageze ariko
noneho abantu bumve ko ikintu cya mbere bumva jena Lilian bumve ko mituweli de sante
ni ikintu
cy'ingenzi cyane ariko ahubwo ikibazo ni uburyo abantu bayitanga n'uburyo usanga rimwe na rimwe ishyirwa mu bikorwa ya serivisi ijyanye nayo usanga bigora abaturage
dore nk'uyu nawe arimo kuvuga kuri icyo cya serivisi ngo iyo warwanye ngo hari umusore wanyuze ahantu abantu bari kurwara nawe baramukomerekeje agiye kwivuza baramubwira ngo iyo umuntu yakomerekejwe n'urugomo ngo ntibamuvura kuri mituelle de santé ngo niyitangire amafaranga urya se singira ngo sirwene nabyo n'accident nk'izindi
hari umuntu ari gutabariza ati hano mu kagari ka Nyarusange umurenge wa Bushekeri umudugudu wa Mubuga ngo hari umudamu urwaye cyane witwa Musabyimana Sara wamushyize mu kiciro cy'abagomba kwishyurira ngo kandi n'umutindi nyakujya ati muvugire n'ubu ngo wakumva ngo arapfuye
ngo mu Rwanda hari ubukene ariko hari n'uburwayi kwivuza bigomba gushyirwa imbere ufite ubuzima ashobora kurwanya ubukene ngo ikibazo nuko statistique yacu tekinika yanga kwerekana ko turi abakene ituma iteganyamigambi ryose ripfa ikindi habeho ikigega gifasha abatishoboye umuntu aho kujya gusura abarwayi ajya abafasha kutarwara
hano harakana umuntu yazaperereza ngo nimunibuke ko ayo mafarumasi ari ayabo bayobozi uzabasere amafarumasi ari hafi ya CHUK ngo kugwa transferi zo mu bitaro bazimure mu mafarumasi yabo
ngiki
wemo kwiteza imbere mu mafarumasi yo nizabo ahubwo bagwiye tujya ku bindi bitaro bakwereza kuri farumasi ya farumasi mitirimo kandi ngo ari yabo
no kubikoraho iperereza
wa mugare no kwanza
ku undi baravuga ati uzabaza ikigo nderabuzima cya Busanze Kanombe bahora batanga imiti idahinduka ku ndwara zose ati niga Kanombe twararwaraga icyo urwaye cyose ngo twagomba kwigira kuri farumasi kugira ngo dukire
n'ubwo ahuje n'ubwo yatingiye
uyu ngo yatanze ikizamini cy'umusarani
n'iyo nyine yavugaga barwaye mu nda ngo mugufate igisubizo ngo
ariko keretse abona niba mu laboratoire yitiranyije hari abo yafashe kuko rwose kuko aho inzoka zipimirwa siho bapimira iyo marari kamwe ni mu maraso ahandi ni mu musarani nk'uko abibonye
dusoza flash fm hano mwamutse yego turakumva
ndakubwira kuri ko ujya ikwere ni nziza ariko ukuntu watwakira nkano igahari aha iyo urabona kutema
yego
niwo muti wa malariya ariko ntibashobora kuyiguha kohereza muri farumasi ijyanye mituweli ako kanya ngende narabibonye kuko nari mpari umuntu baramwohereje kuri mituweli bamwohereza kujya kuyigura kuko kwa temu ntazari hanya gato haje umuntu ariko urayibona ugomba rero kuza kuza mituweli niba bagiye kujya bashyirwa ubwo kwaka amafaranga ariko ni nabo ukorera serivisi kandi no kubatanga amafaranga yawe ariko nako akamaro ka mituweli kiri ni gake nuko bashyiramo n'ibihano ni byo kibazo
mu busoza rero ayo ngo ati radisilasi beshya ngo mituweli kaminuza irihariye ngo kuko hano muri kiye baduha mituweli isanzwe ku kigo nderabuzima cya Kimironko ntabwo muri kaminuza
ahubwo ariko impamvu nyine yavuze ko yihariye ahubwo iyo niyo mpamvu nyine yihariye ni ukuvuga ngo baguhiye hano ku kigo nderabuzima cya Kimironko wumvisha abo muri kiste baravuga ngo hano yaya ku Gitega abo muri SFB harimo ivuriro mo imbere hariya muri SFB iyo bakuvuye nyine bakakunanirwa baguha transfer ukajya ku bindi bitaro ubwo wajya za CHUK cyangwa se bakohereza Laurent Faisal urumva niyo mpamvu Radisilasi nyine yavuze ko yo yihariye
aho ngaho uvuga ni kuri SFB uyu ngo ari kuvuga kuri kiye
nyine urumva nyine ni ukungurira ko bigiye bitandukanye niyo mpamvu bamubwiye ko byihariye nyine
reka rero tubashimire cyane mwese ku bitekerezo mwazindutse mutanga ndetse kugeza kuri iyi minota Liliane Theo nanjye Angele Mutabaruka tubashimira cyane na pasiporo dufashe ku buhanga bw'ibyuma indi gahunda ni ku munsi w'ejo.